udumo nemibulelo mayibe senkosini. Kuthetha okukhulu kakhulu uba sicule sizukisa yena, kwaye ukuba wonke umntu, yonke intliziyo yomntu ikuko ngokuqinisekileyo, kuza kuza phambi kwetroni kathi uThixo wethu. Yonke into mayenziwe ngokusuka entliziyweni. Siqondile ukuba kumele siba sibe sembeni, ngokuba ngokuye lihamba ixesha, ngokuye kusondela ukuza kwenkosi, kwaye sifuna ufunyana silungile kuloo mhla lowo, njengoba sesikufundile encwadini kaPetros kwimihla yokugqibela, olu sindiso luya kutshiya. Mnye umbuzo kuba ingaba sizabe silungele na uba singene ezulwini nenkosi, kwaye olu lungiselelo kuwo konke ukushumayela kwenzela ukuba kuqiniseke ukuba silungile kulaa mhla lowo xa inkosi ibuya. Ukuba sigqibanga oko ngentshumayelo, ngoko ke andiyazi kuba besina ukuba siyigqiba phi loo nto. UThixo yena uthe kakuhle wazityhila ngelizwi lakhe kuthi ngobaba lwakhe, oko konke kungenxa yethu, kungenxa yokholo esithe sanalo, kwaye konke oko kwenzeka kulowo ukholwayo. Koko ke akunakubakho ukumkholisa kakuhle uThixo olungekho ukholo, ukuba wonke umntu kumele akholwe lonke ilizwi ngokholo, aqonde ukuba kuthiwe naye elizwini, emva koko kuza kudlula. Emva kwemini nje ndifuna ubaleka ndiye. Bendicinga uba khona indawo entle apha ezibhalweni. Njengoba sibona imeko emangalisayo, bekhona indoda, umthetheli mkhosi. Ndiyacinga uba mandiyifunde, oko kuzawuba ngcono. Kumkani wesibini, chapter 5. Ke kaloku uNahamani, umthetheli mkhosi wokumkani wakwa-Aram, waye eyindoda enkulu enkosini yakhe ebekekileyo, ngokuba uYehova waye wanike ama-Aram usindiso ngaye. Loo ndoda yabe iligorha ilikroti, kodwa ineqhenqa. Ama-Aram ayephume aya kututa athimba ezweni lakwaSirayeli intombazana yasisicakakazi kumkaNahamani. Yathi kwinkosikazi yayo, akwaba inkosi yam le ibiphambi komprofeti okwaSamare ubeya kuyiphilisa eqhenqeni layo. Waya wayixelela inkosi yakhe wathi, ithe yathi, yathi ukuthethwa intombi evela ezweni lakwaSirayeli. Wathi kumkani wama-Aram, hamba uye ndothumela incwadi ukumkani wakwaSirayeli. Wahamba waphatha esandleni sakhe ishumi leetalente zesilivere namawaka amathandathu eeshekele zegolide neshumi leengubo zokukhululana. Wayizisa incwadi kukumkani wakwaSirayeli sithi, kaloku ke ekufikeni kwale ncwadi kuyabona ndikuthumele uNahamani umkhonzi wam ukuba umphilise eqhenqeni lakhe. Kwathi akuyilesa kumkani wakwaSirayeli incwadi, wazikrazula iingubo zakhe esithi, ndinguThixo yini na ukuba ndibulale nokuba ndiphilise, ngokuba lo uthumele kum ukuba ndiphilise indoda eqhenqeni layo. Khangelani ke nibone ukufuna kwakhe isizathu sokuxabana nam. ndacinga kule ndima sifumana ukuphosa ukuqonda kuthabathe indawo ukuphosa ukuqonda okugqibeleleyo ngokuqinisekileyo kumkani wayelungile wayengenalo igunya kodwa nguthixo wayenabaprofeti bakhe ela xesha kwakumhlawumbi ngueliya okanye uelisha uwayengumprofeti esixekweni kwela xesha sibona intombi yanika umyalelo olungileyo kodwa eyona nto yile kuba umyalelo ulandelwa kakuhle nantso into engumba hayi ukubaleni kangapha nangapha ndikhe ndacinga uba lubabalo olukhethekileyo kumhla wethu kuba xa sifuna sifuna okulungileyo xa sikufuna side sikufumane okulungileyo apha le ndoda yayilangazelela kakhulu ukuba besinalo langazelo lolunje siyabona uba kwenzekayo sibhekise sifunde umganyana xa kumkani wayecaphukile kwathi akuva uelisha umfo wakwathixo ukuba ukumkani wakaisrayeli uzikrazula iingubo zakhe wathumela kumkani wathi uzikrazulele ntoni na iingubo zakho akeze kum azi ukuba kukho umprofethi kwaisrayeli ewe weza unaaman namahashe akhe neenqwelo zakhe wamisa emnyango endlini kaelisha uelisha wathuma umthunywa kuye esithi yiya uhlambe izihlandlo ezisixhenxe eyodani ubuyele kuwe inyama yakho uhlambuluke
I thought he will surely come out to me.
Waba nobukhalarhumu naaman wemka wathi bonani bendiba mna ophuma eze kum eme anqule igama likayehova uthixo wakhe angawangise isandla sakhe phezu kwale ndawo alisuse iqhenqa iAbana neFapare imilambo yaseDamasko ayilungile na ngaphezu kwamanzi onke akwaisrayeli andingehlambi kuyo na ndihlambuluke wajika wahamba engumlilo bafika abakhonzi bakhe bathetha naye bathi bawo ukuba umprofethi ubethethe nto inkulu ubungayi kuyenza yini na kangakanani na ke xa athi kuwe hlamba uhlambuluke wehla ke wantywila izihlandlo ezisixhenxe eyodani ngokwelizwi lomfo wakwathixo yabuya ke inyama yakhe yanjengenyama yomntwana wahlambuluka ingaba kulunga ngoko ndiyacinga bazayo nodade singafunda into elizwini lakhe abantu soloko benezabo iimbono malunga nokuthixo kumele wenze kanjani okanye amadoda athixo enze kanjani okanye kumele ubanjani kunokuba bayithathe ngolo hlobo ilula ilunjalo ize ngalo ngoba uthixo uzifihle kwizinto ezilula le ndoda yayilindele into yathatha inyathelo elihle kodwa wafaka iingcinga zakhe ngaphambili baza nodade sonke simele uba imibono yethu siyibekele bucala beke imiyalelo yenkosi ngaphambili konke kuzawulunga konke kucacile yabo waye nomsindo ngokuba kwakungeniyo intando yakhe xa sifuna indumiso kwenzile xa sibona abanye kwenzekile nakwabanye ukuba umntu abe nomsindo xa into ingahambi ngendlela yakhe kodwa jonga indoda yathixo itshilo nje ngokulula siyivile isithi akuphumanga kwauqobo lwakhe wathumela uba makazintilise amahlandla asixhenxe kuze ahlambuluke ngaba kulunga ngoko akudingeki ukuba ube lula ngaphezu koko kodwa abantu bafuna into engaphezu kokuxakeka kumele ukuba bekumele ukuba beke imiliyoni ezimbini oko bekuzawulunga kodwa ukuba oko kulula nje kuyingxaki umyalezo womhla wethu ulula nje kodwa abantu bafune enye into enkulu engaphezulu amazwi amakhulu ubulumko obukhulu ukufundiswa okukhulu okanye into enkulu kodwa uThixo uzifihle kwizinto ezincinci weza ebuncinaneni wasebenza ngokuncinane kodwa mabongwe mayibe imibulelo ezukweni siyakuba naye igama lakhe thotyelwe lidunyiswe amen siyabulela enkosini asifanelwanga ngamazwi kodwa sazi ngokuqinisekileyo uba kuthethwa ntoni akho malunga noba sibeke umntu waphambili kodwa kungcono uba sihlale sichophile esingaphakamanga ngelinye icala uthixo uthethe ngomlomo womntu kwaye wakwenza olo hlobo kude kuyoba sekupheleni siyabulela ukuba ethe walungisa olo hlobo ukuba asinokuziqalela into yethu kodwa salungisa uba samkele oko asinikileyo hayi kuba sikudibanise kwakhona oko akutyhilileyo kodwa ukubambelela nje kuko simbulela uThixo ngako sele sive kakhulu oko sifundiweyo elizwini lentshayelelo ngoku sifuna uya kulo nje ngokufutshane sifunde kumkani wesibini chapter 5 sisifunde sinjani intombi itsho kakuhle uba ifuna ukuyaphi yayingxaki ukuba indoda yaphazamisa iindawo ngokuba yena watsho ucacileyo wathi kukumkanikazi wayo uthi akwaba inkosi yam kuverse 3 akwaba inkosi yam ibiphambi komprofeti okwasamari ubeya kuyiphilisa eqhenkeni layo ilizwi lenkosi lishiyeka likubaprofeti nantoni na ayithethileyo umprofeti uthixo uyitshilo siyayibona izaliseka xa ukumkani evile ukuba iqhenqa lithe lahlambuluka oko bekungaphezulu xa ethe wakrazula iimpahla zakhe oko bekungalungile nomprofeti ebengenawukwenza oko nike umyalelo ovela kuthixo kwaye ukuyalela ukulandela laa myalelo kathixo kwakuyintsikelelo mntana esi sisitsixo ayisosomprofeti ayisosompostile ayisesikathixo uqobo lwakhe uthixo kumele enze ngokwenza kwakhe kuze abantu balandele umyalelo onobuthixo ukuba indoda inalo ilizwi likathixo ngoku kumele ahlale ehleli ngoba enyanisweni akakwazi ukukhonza akakwazi unceda njengoba umzana urusi etshilo kwakulula ekuqaleni kulula kakhulu wathi xa kusa kumilanga kumele
than the water here in Israel.
Ngaba amenzi wethu awacucikanga kuna kulomfula iYordani. Kodwa uThixo wayebamisele iYordani. Kwaye uYesu kwaye uThixo wayemisele umprofeti koko. Kukhona indlela uThixo ayimisileyo. Singathi ukuze sazane noThixo kwaye kungenzeka kuthi njengoba kwenzeka kwabaninzi ababecinga uba izinto zilula. Sitshilo ongaphambili xa sithetha nabantu malunga nolungiselelo lukamzalwana uBranham kweli xesha lethu, wonke umntu uyazi uba uRoberts angathetha kakuhle, uOsborne angathetha kakuhle, kodwa xa size kubuzeni ukuba kubani inyaniso, kubani inyaniso ilizwi likaThixo, kuyamkholisa uThixo xa kuza kokuba athathe okona kuncinci kokuncinci akusebenzise. Ndiyakunixelela ilizwi likaThixo aliyi kutshintsha, liyakuma kude kube phakathi. Kuphela abo bangathi bazinikele kona myalelo nokuthixo, bazinikele kona myalelo kona mthetho nokuthixo. Una Aman wayecaphukile ekuqaleni, kwakukhona abantu bemngqongqo. Noku kubaluleke kakhulu, ndixelele, ungaba uzinxulumanisa nabani na, ndiza kuxelela uba ungubani. Itsho imizekeliso, eyona nto yile kuba ngexesha elilungileyo kumele sibe nabantu abalungileyo uThixo anokubasebenzisa ukuba bathethe amazwi alungileyo ukuba basincede. Uyayiqonda into endizama uyitsho? Ngokuqinisekileyo kwimeko neyiphi na apho thina singaziyo okanye singenakwenza nto, kumele sibe nomntu uThixo anokumsebenzisa ukuba asinike umyalelo olungileyo. Qale yayintombi owanika umyalelo olungileyo, indoda yaphosa ukuwuqonda, yayingabantu ngoku abaza naye abakhonzi bakhe babekwazi ukumxela uba mphathi nantsi into elungileyo yokwenza. Verse 13 siyafunda, bafika abakhonzi bakhe bathetha naye bathi, bawo, ukuba umprofeti ubethethe into enkulu kuwe ubungayikuyenza yini na, kungakanani na ke xa athi kuwe hlamba uhlambuluke. Ithi ke ukuverse 14 wehla ke wantywila izihlandlo esixhenxe eYordani. Ngoku umsindo bekelwe bucala, mkhonzi wakhe umxelele bajonge. Indoda ayicelanga into enzima kuwo, yiya nje kulungile iyiwatsho. Emva koku waya eYordani wazityulisa izihlandlo zesixhenxe. Uyabona umzimba wawuhlambulukile njengenyama yomntwana, anjalo amazwi kaThixo. Kodwa akanakwenziwa ngenye ihlobo endlela uThixo amisele ngayo. Kwaye hamba kwindawo elungileyo ngokomyalelo kaThixo ukuze mmangaliso kaThixo isebenze ngokwentando kaThixo. Yanga ubabalunga asebenza kuthi sonke kule mihla. Siyazi uba wonke umntu ubone into, hayi thina kuphela. Them ba siyazi ngaphambili asizenzele into nje ethile, kodwa uThixo yena wenza umsebenzi wakhe. Ukuba beningayazi ukuba siyinxalenye yecebo elinobuThixo losindiso, hayi ukushumayela, kodwa ukuba sibe nendawo esingqalileyo ejongene nathi ngabanye, bendingayikuma ndishumayele, beningenawo basashumayela. Kodwa ngoku ndiyazi uba ephila nje uThixo kule mihla uzisa umsebenzi wakhe uba upheleliswe, kwaye uThixo ayonto nje ukuba uyasusa ezintweni zikaThixo uzisusile kuThixo. Ndithilo kwabanye abazalwane ababesemalinila e-USA ngabehlelo elithile, ngokunjalo kodwa ke babebhaptiziwe egameni lenkosi Yesu Kristu. Oku babenayo into efanayo nathi, kodwa yayilihlelo, yayiliqela elithile ngumbutho othile. Omnye wandibuza, ndithanda ukwazi banzi malunga nolungiselo kamzana uBranham. Wathi utatam ebesePhoenix kumhlangane phaya, ngoku uthe wakubona oko uThixo akwenzileyo, kodwa abanye zakubekho ntumelele ngayo loo nto leyo. Yaphela incoko. Omnye wambuza ukuba ungabe uyifumene impendulo obuyifuna. Abantu balinda impendulo ngamanye amaxesha, kwahlukile koko bakufumanayo. Wayenokuthi, oh ewe, impendulo ebeninazo ziphendulile. UThixo usenabo abantu emhlabeni. Ndabaxela abazalwane ngokucacileyo ndathi, bazalwane, andinamdla kwinkqubo yam, andinamdla kwinkqubo yenu. Ndinomdla nje woba ndazi ndiqaphele icebo likaThixo kwixesha lam, ndibe yinxalenye yecebo elinobuThixo yeli xesha, ukuba ndibandakanyeke kwicebo likaThixo elinobuThixo. Batsho basikholwa ngolu hlobo nathi ngokunjalo, and ndathi akumelanga ukukholwe ngenxenye, kumele ukholwe konke. Ayiloxesha loba sazi okuncinane, kodwa lixesha lenyaniso epheleleyo kaThixo. Xa isithilelo esigcweleyo sikaYesu Kristu sinikwe ngesithilelo kubantu bakhe ngobaba lwakhe, ngoku siyazi kuba ngokuba ngenxa yelizwi kaThixo asisebenziseli okanye asenzi ngemizamo yethu, kodwa lithuba likaThixo ube yinyaniso yakhe engenalwenyusi. Ivangeli yobupostile ibuyiselwe kuthi ukuba ithwalwe iye ekupheleni komhlaba. Ndakholwa nam ukuba andiziyalanga izinto ngohlobo nabantu owaziyo ngokwenzululwazi unokufundela amaqondo ukuba kunjani izinto ezenzekayo konke ngesiphile phantsi kolawulo lwesiJamani. Uthi kulamhla ukhethekileyo, uthi ndiya kuhamba uhambo losuku. Indlela zikaThixo kwabakhe azinakwaziwa. Nge ndishiye iikhilomitha eziyi-10 kwelinye icela, tata zange aye ayoqhuba olunye iintsuku ezilishumi. Wazile kodwa ukuba uzazikhokela njani intliziyo, ukutsho nje kwimfula yamanzi. Ewe, imitha eziyi-500 ngapha kwebhoda. Ndakubona olo hlobo iminyaka emithathu. Ndiyazi uba ndithetha ntoni. Asinakuziqonda iindlela zikaThixo apha emhlabeni, kodwa kasibuye umva ngoku, ngendingazange ndiwenze umyalelo ukuba bendipha emhlabeni yabo, uThixo uyaleyo yonke into kakuhle. Zandiyifune, zandiyikhangele, kodwa inkosi ephakadeni kuyabonakala uba uThixo wayimisa ngolu hlobo, wayifuna ulo hlobo, ukuba konke ikholwa litsho nauba nantsi yona nto enomdla uba uThixo ufuna uthetha ngomlomo wabantu. Akwanelanga uba abantu bathethe ngayo, kodwa ufuna uthetha yena uqobo. Angakwenza oko abantu xa bengenanto yokutsho, aze atsho ke ngokungabantu athethe ngabantu konke kungenxeba yakhe elizwini umzana ukhufula afuyile. Sizawuvala apha kule weekend.
I have taken the liberty of reading the second verse of
1
Peter chapter 1.
Inkululeko yofunda umqolo wesibini kuPetro sokuqala chapter 1.
Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied.
Nakwelasebhitini abanyuliweyo ngokwazi kwenxa engaphambili kukaThixo uyise ebungcoleni bomoya kuse ekululameleni nasekufefweni kwegazi likaYesu Kristu uthi makwandiswe kuni ubabalo noxolo. Kwakokuverse 3 makabongwe uThixo uyise wenkosi yethu Yesu Kristu ngokunjalo konke siyafunda. Lilizwi elihle elinjani kakhulu umqolo wokugqibela kuverse
5
apho ithetha ngokusikeleleka nawo konke pha ithi
which is ready to be revealed in the last time.
Olulungiselwe ukutshilwa ngexesha lokugqibela siphila kwixesha lokugqibela kwaye kuzawutshilwa ukuba inkosi yethu imkile yayosikusilungisela indawo. Xa abagxili bevela besithi liphi na idinga lokufika kwakhe, kumele ukuba sikhalimelane nako siye uwonkewonke sivakalise ukuba ezinto ziya kwenzeka ngendlela ekubhalwe ngazo njengendlela ebezithengiswe ngazo. Inkosi ayilibali idinga njengoko abathile baba iyalibali. Ayifuni abamisele ubomi obungunaphakathi babalahleke ngoba kusekho aba kumele baphume babizwe baphume. UThixo konke kwenza ngokwecebo. Siyabulela koko ukusuke entliziyweni zethu. Cinga nje uba bekumele sibe nexhala sokuba ukuba ubani uzawukwenza ntoni ngoku. UThixo ngabe uzawukwenza ntoni ngoku? Nguye inkosi, nguye uba wethu, nguye olawulayo yonke into wayenze ngokozukulwane.
Being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, he writes here of many trials and temptations that we face.
Ukuze ukucikideka kokholweni kufunyanwe kunqabile kakhulu ngaphezu kwegolide leitshabalayo noko icikidwa ngumlilo kuse kuye ngumise nembeko nozuko ekutyhilekeni kukayesu kristu. Nantoni na nokuze ayikho into enasahlula nothando lukathixo onguyesu kristu inkosi yethu ngokuchaseni naba abo bamthandayo uthixo zonezinto zisebenza nokulungileyo kodwa masimthande intliziyo yethu yonke nangomphefumlo wethu wonke. Njengoba inkosi sithi lowo uba uyandithanda uyakuzigcina ilizwi lam kwaye ndiyakuzityhila kuyo. Mele sigcine eli lizwi sonke simngqine kwaye singqina yena kuphela. Thanda ulungisa oko umzali umiski sebethile. Ndiyayiqonda uba kutshiwo kakuhle kodwa andingumntu othanda imbeko ndenza oko ndiqela uba ndikwenze. Andinanto eninzi andinanto encinci kunani xa uThixo enikulungiselela unikele ibandla lonke kwaye oko kusenza ukuba singabi zinto ezinkulu okanye ezincinci. Abanye bayavuya nje ngenxa yenyaniso ezisekubo kwaye bayabathanda abakhonzi bathixo abazisele ilizwi baze abanye bayabaphula amazinyo babaxulube babatshutshuze. Abanye benza nje okuchaseneyo koko kwenziwa ngomzali ukhubo koko kuko kanye. Inkosi yathunyelwa abanye ukuba bawe abanye ukuba baphakame asinakutshintsha oko uThixo ukwenza okonohlobo isizathu singahluka kodwa uThixo kulungise le ndlela yokuba lo kumele azise uzuko kuye kumele ukuba ahliswe awunakutshintsha uThixo uyaqinisa ukuba bonke abakhe bazawumamela ilizwi lakhe kwaye ndiyakholwa ukuba sisondele kakhulu ekufinyelweni kwelizwi njengokuba singabantu singaze sisondele ubuThixo ufuna usikhokela ngokunzulu kwaye konke kumele kube ngokwelizwi likaThixo sibophelelekile lizwi likaThixo koko sikhululekile moyeni simele ukumkhonza njengoba sifundile okokufunda umzalo wethu ukuba umtobeko ingcono kunombingelelo uThixo ufuna ukwenza abantu abanjalo kuthi abo bazawuthobela iindlela zakho bahambe ezindleleni zakho njengabantwana abathobelekileyo bakaThixo bemkhonza bemlandela nokuba uphi ekwelo thuba ingcinga benye nje apha sizawuvala ukuba ucikido lokukholo lwenu ukuze ukucikideka kokukholo lwenu kufunyanwe kunqabile kakhulu ngaphezu kwegolide leyitshawa layo noko cikidwa ngumlilo kuse kuye indumiso nembeko nozuko ekuthileni kukayesu kristu enithe ambonanga nje namthanda enithe ke nikholwa kuye noko ngoku ningamboniyo nigcoke ngovuyo olungathethekiyo oluzukisiweyo nisamkele isiphelo sokholo lwenu usindiswe ke lwemiphefumlo yenu umoya kaThixo ungahlala ungaza namhlanje usiphathele uvuyo noxolo kuthi apho uxolo nothi lungele endleleni zam intliziyo iyavuya namhlanje ngumnqweno ukuba kujike kube intlokoma evela emoyeni wethu entliziyweni zethu ufikelele kwitrone kaThixo ngenxa yako konke athe wasenzela kona kwaye ngathi kumawaka amawaka asemazweni asezweni lonke oko athe wakwenza uyakwenza uzawukuzisa umsebenzi wakhe ekugqitshweni okuzukileyo kuye uThixo ophilileyo kuphela indumiso mayibe kuye imbeko ibe kuye indumiso nokubongwa ngoku kude kube nginaphakade amen masimeni sibulele enkosini sonke masicule nje iculo njengoko ndinjalo.